uhakika, sio mpaka la kusubiria weekend. Ulinzi uhakika, hata waje wengi wengi wengi, I go kill them. And this is how we found love. Better yesterday, better today, better tomorrow. Hata nikipata little things, baby, she's happy, she's happy. Hata nikipewa nini na kwambia singoki. Beautiful day, beautiful woman, beautiful heart, beautiful head. Na 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 na, I don't go till they lie. You're beautiful, my love. Kukupenda si shangai. You're beautiful, si wezi ni pretty. I don't go till they lie. You're beautiful, na 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 na. Kukupenda si shangai. You're beautiful, na na na. I don't go till they lie. You're beautiful. Kukupenda si shangai. You're beautiful. Naweka hisa penzi lako mana moyo beya juu. Umefundisha moyo wangu mana wewe chuki kuu. I back full my bullet, yeah. I'll fulfill your pocket. Teach me how to love again. Na 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 na, I don't go till they lie. You're beautiful, my love. Kukupenda si shangai. You are beautiful, si wezi ni pretty. I don't go tell a lie. You are beautiful, na 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 na. Kukupenda si shangai. You are beautiful, na na na. I don't go tell a lie. You are beautiful. Kukupenda si shangai. You are beautiful. I don't go tell a lie. You are beautiful. Kukupenda si shangai. You are beautiful. Unanipenda mimi nilivyo. Wewe nipende vivyo hivyo. Unanipanga.
Hey, kila siku better day. Okay baby, penzi letu maintain.
No pain, pain, no gain, gain, no gain.
To reach high mountain. Mapenzi ni kiboko nimeamini. Yamenichapa mboko siwezi mimi. Ilikuwa ndoto, but now I'm saying.
Na 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 na. I don't go till they lie. You're beautiful, my love. Kukupenda si shangai. You're beautiful,
si wezi ni pretty.
I don't go till they lie. You're beautiful,
na 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 na.
Kukupenda si shangai. You're beautiful,
na na na.
I don't go till they lie.